wala bambi botuse bintu byo itira ko wano waliwe kintu kyenda byekiriva ko kwataka bante omanya omukwano tegukwekebwa gomubinyu njagala twekumi wawule wayinza okutumanya naddala omukyalo oyo tekyetaze ate kutumanya ogenda n'ontunuuliza amaaso agalaga omukwano koliga ntunuuliza nga wali munnanga amaze okukugoba omanya obukambu bwolusa wate kikyamu njagala omukazi nga wali owekaba okiri omulwadde bwe kukyonganga togityanga mba ndi fredi nga ggwe nkwagala nnyo bambi togityanga
oba olimba
wotolima mambeera n'abuminyi
nange nkwagala nnyo
nga nasooka kulaba gwaga walayo
kyokka ggwe
mukyamu njoga lero mbakutte lubona mu kisenge eky'omukozi wanonye ki njotosula ki kyononye ntuusa okutta omuntu mbulira kyemubaddeko kiwala ggwe okunjogereza njagala mmanye kiki ekikwewaza bukyangu njoga kankumala akamanyiro kankukuba enkutte nange banvunaane kukuba ebiiso bino mbikuulemu anti fasi yekuyinula osoozaani osongoza ekimwa njakinyoola
lwaki tosooka kwekkaanya n'omanya kiki ekito kati nkukoze eki ekikweyombya kwata ekika ekyo osusiza obuyinza bwe ntunula ennyo nkulaba maama lowooza kangalamiro nkube ogwemu muli obusungu nnyabonyini buyinza ngalamidde kuba nno maama kuba aa kuba ekuba likususe
obusungu bwange okukakkana omukozi ave wano bw'ataave wano mpozi ng'oyagala nkola ekikyamu n'olyoko nnimba gyolese mukozi mpozi mukyala tajja kuba wano mpozi ng'olugave sirweddira nze mulabe naatunuza bwenze busaana y'abasajja wabulooyiyo ebitiibwa ne mu basajja banno bakusunze kati oseka biki otikka ebinnya okoze ekituufu oli kisajja muki atepimira muli guledi tafulukomaniina sikuvumya vumya bwenzibwabwo ku kitiibwa kyaffe oganza otya kale omupakasi bawulira batya tibafulaviyayeza omupakasi kyokka onswaziza mpulira kindi bubi wabulonjose nnyo
naye mukyalo bapapiriza nnyo naye kikyamu basooka kwekkaanya ne beetegereza kiki ekituufu ono omukozi owaffe abadde n'obulwanzize mutaasa obusaanyi bwagula gwe gumukanze naye agutidde kimuyingidde mu ngoye nsanze engoye azisudde akubye n'enduulu nankowoola nzije mutaase osanze nkimansula nti simanyi kigudde naawe kikyo kikyawe kati odduka biki wali baddewo ggwe ng'okitidde ebbuba ebyo wali lirese kuba libi nnyo omusajja ow'ekitiibwa onjagaza otyanza t'omupakasi mpulira obusungu waneetegekedde ovuma ekigwagwa kyo wetunula ennyo ndaba nga waaliwo okwata ekikyamu amaaso gampisaamu otya oyina ekyekuyinula ggwe kati emyaka mukaaga sikuvumangako nti oba nkunyinze wekikusinzidde otandika enza okunvuma otyo mpulira obusungu mukazi gwenza okunvuma otyo naye mukyala ndikukolera kyokuneesiganze
ekubalikususe
golaba nonvuma nvuma mbumba mukwanya omusajja w'ekitiibwa kalunjagaza otyanza t'omupakasi
ekubalikususe
mpulira obusungu nyiza n'okukamba
ekubalikususe bannangu omusajja ebiwavuyisa
nyiwe mbadde sitegedde nze mbadde nchi manyi kweno mukozi mwambita muta Kwayasangu uzimanyi Mukama zamule mamuli okunyweza Oluzi konako Zinyo kena wachimanyi nawe Ngate kwa galanyo Ngaba kukute konkole chichamu Ola wandota chiroto Nechino mawatia mukwano Nanchila vieko kwa galanyo Vambite vangubira
Kubulimba
Kotoli vambipulila mbinyo
Nange mkwa gala na ye
Kwa kwa itonira Jangu tugende tuve mbantu na we
Ekubali kususe
Chirikanu
Ekubali kususe
Katino ngata Nyo kente gere jesu yo jizu
Ekubali kususe
Jangu tugende tuve mbantu na we
Ekubali kususe Ekubali kususe
Nae sitani, okenderera kinzo kunke mutyo Omusajjo wekitiwa, bangu atabatana usigalo Emitego jo sitani, na jonji kwoye Oswade sitani, yesu ajintasi za kubanji wose Kama nyamba, sitani omuze jeko okunke matyo
Sebo, nza sitani?
Tijiruma mungu li sitani, era oli sitani
Wabatu kwana mwa sitani
Ewe koza koza, kulironda bako olisitani
Rachoka mula yo
Kamina koti liviza, kulironda bako tolisitani
Singozi viza
Oruso sunda pere, dala dala tolisitani
Mera ntambula viyangi
Olisitani
Sikuwa wakwana, sikuwa wakwana
Sakala kumanyi,
sakala
kumanyi
Sakala kumanyi, sakala kumanyi Sakala kumanyi,
sakala kumanyi
Sakala kumanyi, sakala kumanyi